Just man find the bass.
Dancemusicblog.co.
Nalumbilwa muma kilabu toilet. Mocha breezy. It's J Cash.
Kadari, brazy ton.
Apile so. Mpaka fia itenka na yue numa yoga ti bebe yonko mkafi. Mpaka fia itenka na yue numa yoga ti bebe yonko mkafi. Na matweki sana. Ema dansi ya kumies. Na matweki sana. Ema dansi ya kumies. Valangi koshi, mokoshi, mokoshi, mokoshi.
Valangi
koshi, mokoshi, mokoshi, mokoshi.
Valangi koshi si boda ti mono mayo vai.
Valangi
koshi si boda ti mono mayo vai.
Mocha breeze imbokosi soon show vukosi tweki ni mada ti pokonye mbokoshi mula siansa nkepo chen funa ngadie po bondi cha pam pam party na magelo yo ni matweki tweki toro shan shen kuti rewind ya bitch mi vini len foot sole kachenzi pompe puti yankonka ti leka chai petinge ya hello. Hati hichi china mayeso putin pejinga dhochi limulipti moka sama kwila
moka sama kwila.
Muleke ni pia pita si jomba ni jatepi masunga olo sujo. Bachikulu siya ubefu mapatiut na chimwela. Maglubu wa matenga seveni ukamenya. Kaleza siva penda titintolu sokoshi.
Mpaka fia itenka na yue numa yoga ti bebe yonko mkafi. Mpaka fia itenka na yue numa yoga ti bebe yonko mkafi.
Na matweki sana. Ema dansi ya kumies. Na matweki sana. Ema dansi ya kumies.
Valangi koshi, mokoshi, mokoshi, mokoshi.
Valangi
koshi, mokoshi, mokoshi, mokoshi.
Valangi koshi si boda ti mono mayo vai.
Valangi
koshi si boda ti mono mayo vai.
Valangi fioshana, tweki, kunonshi shile for drama. Big booty monga niyo for jama. Iyo type siwa magona na pajama. Wabashani, pili vuka tumone. Kunu masefu na kwena kumoneta kweyo soft contained no foul. Amasha same ni dancer wa mopao. Jasele, baka fia uche. There's no way makolo wako wakambe mushe. Because umolo no glove it's okay. Plus type yo weta isangwanga propane. Ivila koso then come back up. Paliwe pasafuni kako back up. You the type I'll die for. I'ma move ule umayo pa dance floor. Mpaka fia itenka na yue numa yoga ti bebe yonko mkafi. Mpaka fia itenka na yue numa yoga ti bebe yonko mkafi.
Na matweki sana. Ema dansi ya kumies. Na matweki sana. Ema dansi ya kumies.
Valangi mokoshi, 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 mokoshi.
Valangi
mokoshi, 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 mokoshi.
Valangi koshi si boda ti mono mayo vai.
Valangi
koshi si boda ti mono mayo vai.
Yo,
apile so.
Valangi fusion,
mocha breeze.
Valangi fusion,
apile so.
Valangi fusion,
J Cash.
Valangi fusion,
just man pan the beat.
Valangi fusion. Valangi fusion. Valangi fusion.
Kadari, brazy ton.
Valangi fusion.
Mokoshi.
Valangi fusion.
Mokoshi.
Valangi fusion.
Mokoshi.
Valangi fusion.
Mokoshi.
Managers on the build.
Oshi si boda ti mono mayo vai.
San Diego CEO 612 Cash Mish Scandal Swagger Boy. Valangi fusion,
Vij.
Valangi fusion, Mads. Valangi fusion,
Young J.
Valangi fusion,
Cuz.
Valangi fusion, Lelo Shalali.
Zandu Music Blog.